umfowethu esihudamba nakethe.
Hayi man, musungikhulumisa usosi lapha wena. Awuzwa abafana beshaya ngomemnana yenkomo zemkhumbane nemdaka mfene.